SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Iminka howlaha aan u xamshaqayaa kooxda u shaqeeya farahan fariisanaa, waxaan dadka u sheegnaa abaa cudurka update maalin kastii waxa ka jira, waxay dowladdu tiraahdo iyo waxay dadku u baahan yihiin inay ka caawinaa. Iminka maalmahan nasdoobin laba qof baa cudurka lahaa, hotela la geeyey. Iminka inta ugu badan waa la baaray, qof kastii negative bay soo galeen, laakiin sidoo kale waxoo dhan way u fiican yihiin alxamdulilah. Talaalka iminka waxaa qaadan karaa vaccinka 16 jir dadka ka sarreeya ilaa 80.
Waa garta marka xaafadaha saraha dhaadheer ee dadka degan ee Soomaalida iyo dadka kale, meelo goobo miyaa jira lagu talaalo oo iyaga u gaara?
Ha, soo sar kasti oo xaafado kasti, maxaa Carlton, Fitzroy, Collingwood, North Melbourne, Flemington, sar kasti waxay leedahay meel oo cudurka iska baari karaan iyo meel lagu talaalo ayay leeyihiin xaafado kasti. Soo xaafadaha dadka Northoban degan, Northoban bay ku talaalan karaan iyo waxay ku sameysan karaan wax kastiba hoosta sarto yaaleen waxay u baahan yihiin oo lagu caawin karo. Flemingtonna way haystaan, Collingwood way haystaan, Carlton way haystaan, Kensington way haystaan, meel kasta oo saraha ugu badan yihiin dad baa uga jooga oo waxaasoo dhan u sameeya oo nesesyaal oo caawitaan hadday u baahan yihiin ama hadday qof bukaan gurigooda u joogo hoosta loo fadhiyaa waxay caawitaan uga baahan yihiin.
Marka dadku inta badan ma tagaan xarumahaas oo ma istalaalaan, sideese macluumaadka lagu gaarsiiyaa?
Soo inta ugu badan dadku way istalaalaan, laakiin dadku inta ugu badan waxay istalaalaan marka la maqla dee inay cudur xaafadahooga ka buuxo unba istalaalaan. Laakiin waxaa ugu fiican in marka talastal oo watako cudurka viruska in la iska eego, haddaa lahaatid oo like hadaa wax dareemi siisan ku qulcunayo qoorta, caloosha ku xanuunayso, markaasoo kale is good to always na is soo baartid.
Dadka laga hela xanuunka markii la baaro maxaa lagu sameeyaa? Marka meelo kale la geeyaa mise guryahooda jooga unbaa la yiraahdaa?
Soo dadka laga helo waxaa la geeyaa hotel la geeyaa. Soo waxa uu imanayaa skybuska lagu qaaday hotel la geeyni, cause maadaama guriga hadday sar degan yihiin oo bandarada lagu daayo dad badan bay ku dhaafin karaan. Soo iyaka laga qaadaa ina markaas dambe dadka oo sarta degan gebi lama wada xoreeya, waxaa la xoreeyaa bas dadka levelka degan baa laga oranayaa 14 guriyiina fadhiya dadka ku dhacayna hotela la geyn, sidii maaha sanadkii hore oo loo wada xiraya sarka oo dhan haddaa wax kaysa laga helo like last year waxa dhacay.
Waa gartay marka hadda
wax badan baa isbedelay.
Waa gartay marka hadda maadaama gobolka oo dhan xanibaad saaran tahay, bandow 9 fiidnimo kadib dadku aysan bixi karin goobaha iyo saraha dhaadheer, iyo ma jiraan askar iyo wareega iyo boolis iyo miyaa yimaada oo si gaara u ilaaliya?
May waxaas ma jiro, wax badan baa isbedelay sanadkan. Dad badan ba oo community-ga la shaqeynayaba dadkooga oo dhinaca dowladda ka shaqeynaya. Soo waxaas imika fiican tahay qof kasta inuu isfahmaya iminka, laakiin sanadkii hore waxaas ma jirin askara joogtay wax badan, laakiin iminka waxaas ma jiro. Dowlad ahaan dowladduna way baratay mistake ay sameeyeen inay qalad ahaayeen waxeshan sanadkii hore la sameeyey, oo sanadkan wax badan bay isku bedeleen.
Waa garta marka dadka la dhaho guryihiina jooga 14 maalmood, taageero ma la siiyaa cunto iyo markay noqoto iyo waxyaalaha kale oo ay u baahan yihiin?
Ha, soo waxaa jira dad badan organisationyaal baa jira, or organization baa jira oo dadku cunto u keenayaan iyo nambaro la wacanayo, laakiin ka dowladda nambar dowladdana uu jiro oo hotline la yidhaahdo oo dadku wacaan marmar waa ku raagaan, laakiin dadka waa loo keenaa waxay doortaan saanu u garanayo. Laakiin xaafadaha kale kuma garanayo, laakiin xaafadaheena dadka ugu badan wax kasta aanaa ka shaqeeya oo dadka cuntada waxay u baahan yihiin oo ku caawino u geyno.
Waa gartay marka adigu hadda CoHealth waa hay-adda caafimaadka aad u shaqeysaa, ma jiraan dad badan oo kaloo Soomaali oo af Soomaaliga ku hadla oo u dhexeeya dadka meesha degan iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda?
Ha, dad badan baa jira oo isla wada shaqeyno oo Soomaali ah, a lot of different background, laakiin Soomaali badanna wala shaqeeyaan, wiilal, gabdho, abtiyaal, habrayaal, dad badan baa ka shaqeeya oo dadkeena oo waaweyna maxal yaryar.
Marka waxaad leedahay marka wada shaqeynta dowladda iyo bulshada meeshaas degan aad bay u fiican tahay leedahay sanadkan?
Ha, dad bay u fiican tahay sanadkan. Dadkaaga ayaa caawinaysaa, waa isfahmaysiin wax kasta, aday ku fahmayaan, way ku garanayaan qofkaa tahay. So saasoo kale u fiican tahay dan qof oo la garanayn oo farta hoostaada fadhiya oo af ahayn, waxaad aama qof oo garanaysid oo luqadaadana ku hadli kara oo ku caawin karana.
Waa garta ugu dambeynta markaad dadka aragtid oo hoyooyinkii la sheekaysatid, weli ma jiraan dad weli ka gaabinaya ama ka shakisan tallaalka oo aan qaadanayn?
Ha, dad badan tallaalka way ka shakisan yihiin, taasna ma aha wax obviously surprising. Like qof kastii wadnahoga wuxuu yidhaahdo plus newska waxay markay ka arkaan qof baa ku dhimtay tallaal, qof kasta uu biqi doonaa. So tallaalka in aanu waan qaatay labada tallaalba caadi baan yahay alxamdulillah. So anigu wax dhibaatay gaari ma jiro. So tallaalku sidaan anugu garanayo caadi weeyaan, laakiin ithink dadku oo ka baqa waa mainly dadka oo buko oo kale ama history miracle leh, which already waxaas waa lagu weydiinba markaa tallaalka qaadanaysay. Dadka ugu badan oo qaatay waxaa laga yirahdaa history miracle, history maa leedahay wax badan kodakhdarba waxaasna weydiinayaa.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.